Anayesema Mungu hana upendo.
Ni nani huyo asimame tumuone?
Mungu ana upendo leo, upendo kesho, upendo wa milele.
Ndo maana tupo hai leo hii.
Mungu ni mwenye upendo. Tupa bure pamoja na dhambi zetu, bado yeye anatujali. Upendo wa Mungu haulinganishwi. Mungu ni mwenye upendo. Uhai ametupa bure pamoja na dhambi zetu, bado yeye anatujali. Upendo wa Mungu haulinganishwi.
He's been faithful through the storm and the rain. Even when it falls, he calls a name.
From the beginning, he's been the same.
Try to measure the love of God. No depth, no width will be able to accommodate. His grace is very wide. His grace is wider than
open sky,
deeper than the ocean,
reaching high.
No matter how far,
His door is here,
whispering softly,
my child.
Hakuna kama wewe Baba. You loved us first before we knew.
Now all our hearts belong to you.
Tunakushukuru milele.
Kwa rehema zako zisizoisha.
We will sing your love always.
Now and forever, all our days.
Ametupa bure.
Ametupa bure.
Pamoja na dhambi zetu.
Dhambi zetu.
Pamoja na dhambi zetu.
Anatujali.
Huyu Mungu. Huyu Mungu.
Haulinganishwi.
Huyu Mungu.
Uhai
ametupa bure.
Pamoja na dhambi zetu.